abajabulisi. Ngo, ngoba wenu bayenza nam nam. Baba bona wena bonga bandana bafuna manamba.
We spoke, he felt the tears of my face. Wanga mwanesa na nembe mweangza. Kuti zenzo zai azifani na mazwi ake.
Why you be feeling awkward?
Shikari, yakari,
jahari, jahari.